marina kumitinga Mumisu wa wanchajinga Tone kanze ntokuluzinga Mwana gwenjo ya kukisinga Wankona kona yeah. We amzi jema vega Wampunza unza yeah. Waliombo fio mtwe Nemoli kolota msigara mkwe ute Walai newe nitonya nisigara mkwe ute Wankula kalija Masimu muka Nempe umpulireja Chovola mekeleleja Olimulunji baba Woli ranyu mufana nyatanaba Nenda kugamba kone baba Kubombu zotulonga kawa Olinengeri jonyo nyogera Ngatesi na mikono jo Nalulunji kuwa ringula Baize shikamu kwa nugo Wankona kona yeah. We anzi jema vega Wampunza unza yeah. Waliombo fio mtwe Nemoli kolota msigara mkwe ute Walai newe nitonya nisigara mkwe uteze Wafuka kamere kange kufunge toja Toja Wafuka chilwa tenkulwa de tota Zonde muna musao Mkulo kotela mveso Akukwata kumfunya nako Ulinama nyigechi sao From uptown to downtown I'ma take you to my love zone You're inside me, you're my bones Wakaba kasima boy, you're my ringtone Wankona kona yeah. We anzi jema vega Wampunza unza yeah. Waliombo fio mtwe Nemoli kolota msigara mkwe ute Walai newe nitonya nisigara mkwe ute Wankona kona Mavika, wampunza unza Waliombo fio mtwe Nemoli kolota msigara mkwe ute Walai newe nitonya nisigara mkwe